Here's another
here's
one.
Another
here's
one.
Another
here's
one.
Another
here's
one.
Onyesha kama unachukia mifusi ya wife agiria kademu kakali lakini ni bitch kanapenda pali fukwe koko bitch maisha kama ripolisa washika na wema na zalimo geto kasnichi maisha ya movie kaleta kita kibibi kize kimemteka janja siju ni makiki ya matuse meja napiga makofi mapaka ropa sitaki ropa po naruka kwapa oh papa wemba ngate sikio kanumba mambia bongo muvwe na yumba Roma basata sitaki kwa mbali naona unafiki Recho kakopi kapesti Rei karudi kabasti Vijana tuwache unafiki Bongo making wangapi Majuto kiba ama king kiki Uwezo ni nombo na wanisiki Nikianza kunena kwa ruha Hapa ndo na wavuruga Shika bakwato situsi basata Asha kacharukwa na pigia na cheka Nlitaka kaweka asha babu shika Kashika kapata mwishoka katupa pu Watoto squeezy wanazingua Wengi mtani wabana pua Machoko kibao ni wakishua Wazazi umepata sala Watoto pila umasala Michanga nyiko ya kuhara Mini tabaki mselo Mini tabaki mselo
Wanaugia Michel zankita Wanaugia Hustle zankita
Snitchy
Mwishaji mafeksi shay now
Snitchy
Wengine makiki ndo type yao
Snitchy
Wanagura kwa mama left down
Snitchy
Wanagigi za hama kumbe crown Wanaugia Mishe zankita Wanaugia Hustle zankita
Snitchy
Mwishaji mafeksi shay now
Snitchy
Wengine makiki ndo type yao
Snitchy
Wanagura kwa mama left down
Snitchy
Wanagigi za hama kumbe crown
Walopiga majungu shavija kwa sasa wapo tena
Snitchy
Kiwahudi na moka wabaya kiniona wanatetema
Snitch
Ushindani na mimi kwa sasa kiniona wataki tena
Snitch
Nikiwa na gani snitch nkiona sifanyi vyema
Shuti
Kiwa mesheni wanachukia Hizo kodi mina zotupia Nada zao wanafagiria Hila wao bado nachukia Achana na hao wanosema uniache Midomo yao magazeti ya nipashe Wanapo kuita uateme na mati Kama so snitch Nyosha mkono unifuate
Use mispendi mani Wape bali hii siyo utani Nimechoshwa na maisha mtani Kila siku wa bali zangu mtani Wanaugia Mishe zankita Wanaugia Hustle zankita
Snitchy
Mwishaji mafeksi shay now
Snitchy
Wengine makiki ndo type yao
Snitchy
Wanagura kwa mama left down
Snitchy
Wanagigi za hama kumbe crown Wanaugia Mishe zankita Wanaugia Hustle zankita
Snitchy
Mwishaji mafeksi shay now
Snitchy
Wengine makiki ndo type yao
Snitchy
Wanagura kwa mama left down
Snitchy
Wanagigi za hama kumbe crown
Walopiga majungu shavija kwa sasa wapo tena Kiwahudi na moka wabaya kiniona wanatetema
Snitchy
Mwishaji mafeksi shay now
Snitchy
Wengine makiki ndo type yao
Snitchy
Wanagura kwa mama left down
Snitchy
Wanagigi za hama kumbe crown
Snitchy